mikono, binua mdomo, jinyonge kiuno kama mlatino nijue badomo. Badili mtindo, Uganda kama ulimbo, ngeza maringo nivunje shingo, nidatishe, nipaga wishe nionyeshe, na kama mvua basi nainyeshe. Serious mommy, you're so sexy, it's so funny, you drive me crazy. Sogea karibu mgongoni ni kupapase, kama gita kwa fundi ni kucheraze. Punguza mawazo, njoo ni kuliwaze, acha kulia, sogea ni kubembeleze. Nini chezaidi, sema nongeze, na kama vipi rest ni punguze. Nilambe kena wazusho Tacoma, hawawezi pima, usione noma mtu mzima. Smainje Sodoma, weni pisa kichina, kama mboga kisamvu kwa kwenye misha wa shata. Najihisi mchovu kuhilo lako bumbata, wala usihofu moyo nishanishika. Wefu nika bovo chimba chumbo na shanga, unaniongete ashki palo na putabasamu. Na sio unafiki kwangu unishihamu, na sio mtambo kama demotizo. Njoo nipe mambo, sinifanye maigizo, kwani toka kitambo wendo lango tulizo. Kama babu na ikefimbo au mtu mdogo na lake pulizo. Kama kwa buwai du makamuzi ya nendelea mambo mdogo mdogo sinajua tena babaki moto ni ule ule au sio skia yo just here.